50 languages.
85.
85.
Questions. Past tense 1.
Spørsmål. Fortid 1.
How much did you drink?
Hvor mye har du drukket?
How much did you work?
Hvor mye har du jobbet?
How much did you write?
Hvor mye har du skrevet?
How did you sleep?
Hvordan har du sovet?
How did you pass the exam?
Hvordan har du bestått prøven?
How did you find the way?
Hvordan har du funnet veien?
Who did you speak to?
Hvem har du snakket med?
With whom did you make an appointment?
Hvem har du gjort avtale med?
With whom did you celebrate your birthday?
Hvem har du feiret bursdagen med?
Where were you?
Hvor har du vært?
Where did you live?
Hvor har du bodd?
Where did you work?
Hvor har du jobbet?
What did you suggest?
Hva har du anbefalt?
What did you eat?
Hva har du spist?
What did you experience?
Hva har du fått vite?
How fast did you drive?
Hvor fort har du kjørt?
How long did you fly?
Hvor lenge har du fløyet?
How high did you jump?
Hvor høyt har du hoppet?